Royal Empire.
Wali do I see? Jemunde KB Dab. West. Yeah.
Kimono kuimbila kofa mgatesho ya tupanga pa maskuzi na ghetto. Yabali ya mona katuntu wa ma DJ. Wafo ina fwego tu alikuwa tabije. Bakundisha kulecho kanona aswamo. Elangwe jabonga tao kwete wapiamo. Echo na inapa numba shimbira mahala. Gatao kwete shonde kabila shala. Yabalungu tarole keshapo. Bama harupa muna gole keshapo. Yabombe shero narishi batema flop. Batili moida mbula fene ya so.
Ati seti musiki ya kala feni yusilezi. Chifu kwa gamete ya kakiwole sapa inezi. Ine na bagai gai titela muma show. Kati suna pange ni jala nyololo. Haipisha show shipanga nyonse. Ase result ni sala nyonse. Pishamo ni sala nyonse. Kaila masho shipanga nyonse. Ati seti musiki ya kala feni yusilezi. Chifu kwa gamete ya kakiwole sapa inezi. Kai kai titela muma show. Kati suna pange ni jala nyololo. Haipisha show shipanga nyonse. Ase result ni sala nyonse. Pishamo ni sala nyonse. Kaila masho shipanga nyonse. Ngabwacha daily ni kuma studios. Shapu sana sana na ma school boys. Life ni teacher shipusa lesson. Self esteem shifunya lesson. Nalishiba one day ikapasa. Na kuledesha finger chanza. Bantu what goes around feel a wheeler. For as long as ya pay my chila mwela. Na lava likisha prayer. Bani fifichi tika air. Gafidi nguluko ipepe kaka suma. Na hindi fondala pepe kasnea. Na nishiba lesa tia wadala. We ulo lekesha paba anaba. Do lekesha pone netaba. I'm one of them. R.I.P. Pabana. Ati seti muziki ya kala feni yusilezi. Chifu kwa gamete ya kakiwole sapa inezi. Nena bagai gai titela muma show. Kati suna pange ni jala nyololo. Maipisha show shipanga nyonse. Ase result ni sala nyonse. Pishamo ni sala nyonse. Kaila masho shipanga nyonse. Ati seti muziki ya kala feni yusilezi. Chifu kwa gamete ya kakiwole sapa inezi. Na bagai gai titela muma show. Kati suna pange ni jala nyololo. Haipisha show shipanga nyonse. Ase result